studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Kala keɗiɗo studio Tamani oɗo saha yo sakki ko mawɗo Ousmane Dicko haalanton kabaruji gonɗiɗo ɗi ƴiwde men zone de la presse Illa Bamako Gagny Kanté wonani on to ɓoggui jande to. Jannginirde sodda sellarɓe Mali heeɓi ardo kesso ila keñen mo leydi Belge lomti leydi Anke honorojo muɗum. O wi Eric Noriga ardiɗo o ana ɓuuri hono ujunere soldats e Mali famminaɓe calɗi wadde fa kaɓa e wayde ndenaku fawarde e torro. Walda hakkunde sema kañum eɓe IMGAD wonduɓe e gacca dande ɓe fuɗɗiti beete hande tijachuen kañum e anafis adade bonande basi o anda kaka noon ko funti hen fuu latanta ko on kumpa. Ñalande aduna hewi sanande jaama jambinama talatare henden yimɓe boma ko noon kolititi ɗalaji ɗi jogui ɗi yo ɗi gonni sembe kabaruji ɗi men jogani on bisimilla mawɗon e dow studio Tamani. Colonel Belge Christian Vanov joɗi kekeñen e laamu birgal jannginowal soldat e larme Mali o lomti ko honorojo makko colonel Eric Noriga e hoore yaku EUTM gurnoɗo du hooreji muɗum ila libbi jeegon ƴaɓ hannden nanno kelɗen nako mumni sendibu faccitani en
yambere tottodiral golle ngal guɓɓal kawju daraningal ɓeydinade sordasien Mali faamu walde waɗi yeeso hooreɓe politiki e sordasien hewɓe e wi colonel lontaɗo o 1200 armée Mali goni jannginaɓe so ɓeydina faamu daranade walde e wi makko jannginaɓe kulikoro e nokkuje ɗiɗi le leydi Mali heɓi ñeñal no kaɓi e bonanda humaniɓe torraɓe nde jande humanike fa anda no torraɗe walde kañe e feejude jungo ɓe sordasi en mawɓe janginama no hawjude latorto tawi kitali heɓaɗi e caggal jande nde waddani commanda o wiide ko yiɗa heɓɓama e wi makko jababuji korsaɗi keɓaɗi yo batte gollidal armé Mali commandant kesso o GS Christian Vanov dum jokkitotoɗo golleji famingol sordasien leydi Mali e wi makko korsa ana woɗani yawnugol juuɗe haɓotoɓe e ley hawjutoɓe e wi Christian Vanov ko kasigina yo hokkude armé Mali bawɗe no haɓoro e janginde heyɓe ngol lontagol golle waɗi wattu nde armé Mali samdora ñande alande jeenayi sordasi so heewi majji le tuna nokku ɗo hakkunde mu e menaka kilometruji capanɗe jeego
e wi Eric Noriga hoorejo EUTM lebbi jeegon ƴaɓɓiɗi ɗi soldats e Mali jannginama faamu walde e no kaɓoro du fawarde eno kawjoro keɗe ko haalde Ibrahima Assou Diallo le faccitago Oumar Waygallo.
Ben, le bilan est pour moi très positif.
Min so neɗɗo landiki kam mi wiyan ɗum feewi sanne saabi dele lebbi jeegom min ekkintini ko yaata yimɓele temeɗe jetton caggal muɗum min ekkintini yimɓele woɓɓe kasen ko wona lel ngallure kulikoro nde ko yaata yimɓele temeɗe nayom ɗum fuyi ɗum hawre yimɓele ujunere e temeɗɗi ɗom. Min pamminiɓe no kabaru laamu ka ko worri yimɓele faama joon en galangaji kañeɓe ngala galangaji fo pamminama no ɗiɗo golleji gordi yimɓe no haɓo teltidigo worri fa yettonoɓe kaani haɓirade kañe no kaaki kaani ɓamirede eno yiite
haalitireur d'élite
hono colonel GS Christian Vanov lomtike keña du kulikoroto colonel hono Eric Noriga e hoore yaku EUTM jannginirde soldats e Mali faamu walde e wi makko noon ana ɓuuri ujunere e temeɗɗi ɗon soldats e Mali jannginaɓe keɗɗena Oumar Waygallo.
Mes priorités sont d'abord
ko kanmi fo addirade ñalom hande mi ƴeyal hono kanmi nangirde ɗati ɗimo lontanmi o yoppi min mi holli tan wideyo ɗum feewi jaati saabi de hitande 2013 mi warino le nokku o wattu joni hono golleji jarɗi le hen yeeso ɗi ana jiiya sanne yogay ɗati kanɗi heƴƴeɗi ɗi foo wiyoɗi ɗati ɗiɗo noon fammide maggal paɗe en ɓeno ɗiɗo golleji gorri ko yaawi ɗatol gongol kase ngol don hani juutude maggal paɗe en ɓe tawde pamminama fo yimɓele Mali koɓɓe koye ɗe kañe garta so darono no yimɓele ɓe kaani ekkintinireede le ko warata
donné eux mêmes leur entraînement
e wi honjotoɓe yogaɓe ka jande soldat CM Mali le EUTM le lebbi jeegon ana feewi fa sanne le dartirgol larme Mali ndenno ka e wi mabɓe du wattu muɗum o ana raɓɓiɗi ana hani junnede fa ɓuura lebbi jeegon ɗi yalla eɓe mbawa haɓude e torra ka kanko Birima Eli Diko pamanɗo kabaru ndenagu wonko haalde e Fatumata Togola keɗoɗenmo
jangude lebbi jeegoo ɗum wonko nafatamɓe ɗo heeɗa eɗen kani tinnade so e ñande tubako ɓe ngala ga fo tawi wakkati fuu e yimɓe meɗen soldat seɓene keɓen janngine e faɓe keɓaɓe faama faama siɓelaji ko woni meɗen ko woni leydi hono jom haɗ wawi haɓrede na ɗo en jottike tubako ɓe tan ɓen komu koye wakkati no ɓoyri fo ɓe mbitta enen kani tinnade muɗum sa janngini yimɓe ɗum waɗa hani hokkudeɓe e kaɓorɗe ɓe keɓa ɓe ndena hoore maɓɓe ɓe ndena e jama oɗo mi holli dulle janɗe ɗe ɓe kani follude e hono gam paɗe ɓeydu kani teddinde yimɓe ɓe teddina malien en fuu ɓe annda jonka wakkati yohaɓe maɓɓe ana gaɗa tiɓɓelaji ana nanga yimɓe ana udda ɗum mere mere ana tooña yimɓe ay yono ɗum fowta sa ƴeewi yono laaɓi moftiere fu nanga so joni wakkati fuu soldat en yohaɓe nanga yimɓe so gara ɓe uddaɓe wala ko heɓete hen haala dartike fo heɓata hen jama ona tooña ay jonka janɗe ɗum waɗe e banggal ɗum holle caggal soldat ya ko o so jiɓɓe ndenako wara leydi fuu kana kay bon yimɓe ɗum hakke muɗum
kala ko jiɗɗon famitade poɗe fayido ɓeme amen ande Facebook na Twitter oɗon mbawi du noddude numéro ji 75 84 11 11 na 75 84 12 12 fa kulli toon hakkillaji moɗon wolde hakkude guɓal sema kañi e imgadde wonduɓe gacca fuɗɗi beete en hannde tijat chiwen e anafis soɓɓundu sahel e hirnange kiidal adadu bonnande basi o anda ko tafen ka noon ko funti hen fuu latanta ko on kumpa Le ñalade aduna hesanade jama nde ñalade aduna hesanade jama yambinama talatare hande bamo ko ɗo nenno wonɓe lingallu nde ko gaɗi landagal fewde laamɓe leydi ndi yalla ana kuncana hoore tiɗalaji ɗi jogi ɗi hono wayde hon ndenagu saɗɗa fa wayrde e wayde yirwere e wi yogaɓe ka ko hani ardinede yo ndenagu yoga du holliti yirwere e keɓal golle ana kasindina fa sanne kanko Yahiya Traore wonko haalde mumini sendebu keɗoɗenɓe
la priorité des priorités aujourd'hui
wakkati joni o ko leydi ndi ɓuuri foof hasindinde yo kaɓar ndenagu on dulla wiide hande hande o wona feyi nder saaha leydi ndi tan rafu ndenagu o na woodi feyi nder wuddu leydi ndi so ndenagu nde wala fayi golle wala mine mila wiide wattu joni o leydi mali ndi na hasindini yirwinde kuuɗe hono kaɓaru ndema kaɓaru transport kaɓaru golle e keña jande e faamu sukaɓe ɓe kasindina ɓiɓɓe leydi mali yo kaɓaru ndenagu ndenno yo lamukoɓe ɓe dawrana kaɓar muɗum banggue goɗɗo ɗum tal kakuna woodi eɗum mate fayi nder alhaali nguure
amenɓe
hono wayde ndena goduɗo ley galluro bamako oɗo ɗo ana sullin hono yimɓe ka fa sannen hannden ɗo gonɗen ɗo eɓe kulti du fa sanne ɓe daadi lamunkoɓe ɓeydana dabare ndenagu nde doola wonko Assetou Kanté heɓani en ley faccitago mumini sendibou keɗoɗenɓe
aujourd'hui cette question
wattu joni o kay min ganda foof nomin jogorto oɗo kabaru rafi ndenagu
va avec ça vraiment
gallure bamako laatiken nokku wayde ndenagu yo hononi jamma foof woni ko guykaji e sittoraji foof gaɗate fewde e jamare nde ana e nokkuji ɗi joi en motoji cuusa yottade caggal 21 heures yimɓele foof kaaɓi ɓe darda lamukoɓe ɓe e joi en kureji ɓe yo daro darɗe mum en keɗaɗenna
il faudrait peut être que le gouvernement
yama ana hani laamu o ɓeyda adadu polisaɓe e gendarme en kaso gonga haale wayde ndenago o mumni sanne wattu joni o ana wara jonte tati joni guykaji gaɗama nder restaurant am télé am e kañi machine am kafe foof gujjama ɗum yo mursere keɓe noon fay somi gullitoyigo to laamu toon wala ko ɗum nafata ko ɗum foof sami mbini oɗo jogola dunke en ande yoga kay collectivité sababuji oɗo rafi ndenagu no kewi kadi enna Birima Eli Dikko andanɗo sanne kabaru ndenagu
yaati lati leydi jiɗiɗi laamunkoɓe daraki darde muɗum fo so neɗɗo waɗi ko boni fo so naggama yoɓan kalte seeɗa tan yebbite jama o jukkaka no hani jukkirede ndi ɗum ana wadda tiɗala ko heewi ana jangga so janggi fa hoore mum seeki a tan heeɓi kayitaji keɓata golle jonka metele laamu o metele felle golloɓe jonka daran wadde golleji préparé ji fa heeɓa wurde gallure nde mawni yaaji fa yawti hakke genɗo takkiɗe mamko ɗe fo jonka naati e gendi ndi a ɗen nokkuje ne wonno nokkuje ɗo jama o remonno wonno nokkuje ɗo jama o marano dabaji so ɗen fo so tama jama o anda no wurdata tuwaɓe ko heefu lata jam ha wuyɓeni
hooreɓe kumaniɓe kabaru ndenako ɓe kay kulitiwide deƴƴere no wuudi e leywi mabɓe ima daraji ɗiɓe gondi nder nokkuji kewɗi gallure bamako nde laatike sababu ɓe kuncani hoore ndenago yimɓele faha e leywi mabɓe dabareji kesigoni piyaɗi yalla wayde ndenago o na haaɓe nder bamako e ɓadade muɗum keɗoɗenna Isaka Sidibe hoorejo gollirde polisaɓe nder gallure bamako jatteji ɗimin jogui ɗi kulitata fewiwide kabaru guykaji e bandiyaku ɗi guytaki ɗiɗo sifaji nder gallura nde wona fe yela amen minen polisaɓe ɓe kay jeeɓaki fe oɗo kabaru kambar ɗum jaati min ɓeydi adad golleji luggol eko nande mum en ñande foof ɗum miɗen gondi e
majji
yo Mamadou Sama Seko e Ibrahima Eli Dikko pammini on
Union Europe
européenne et au Royaume-Uni. Ngoni Fabo Tobe, Studio Tamani.
Sen garte kabaruji region gaaji meden ke ben faamano tan laamu muti kulikoro fa goto heddi hen den no suka jokolle mo duubi noga e suutama walda e wonki nyande alande yo itugo jaarendi sabaniibe sabanimo heddade hen hono fango ma e joro le region segungodu latima hono laana do laana di pandata du boni ana buri duubi didi hikka den no dum e dum an hoji yimbe ton fa sanne suka be ngadi batu fa demti non laamu kominaaji di yalla ana kuncana fongo go hore kenya daranibe rende ko e mu ente le ngalure buremde du le region gawoto ndiwti aninobe fa kippo e wurongo laabi didi e be ndiwta ben le endugol mabbe sutude mobilaji cercle o gal birgal darnama batte ko saatu fu laawol burem wado be torra ana palo e magul jodo kadde de dido kabaruji kedde hedar faande yewtere ma ana yeso yen tawde jangu